just can't fit in.
And your big boss father figure,
the international boy.
Who's in here be a mother?
J. Perez. International boy, DJ Perez.
Mangondo minge nakula samaki ni madondo nyinge na mufala staki saru bombo nigga kama nagasaki na mabombo mtriga niko depend tamasha za weekend mamdingi na depend lazima kwe nikipeng gari kubo V12 out of 10 nikiden nampeleka na rieng nampatia mavujeng
stipa stipa hapa na tatisha na watipa tipa rada na safisha na kingipa njipa nana na lalisha neza stipa 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 stipa
Mishwa na kipake Wasili kirasme Mina wafwasi Dijena cheza madansi Tunazitoka Mble na tunakutoka Wale siugu za poka Lazma unatoa majoka Mchezo ndo yendele Nobo somba kache Mamo chotu pepe Washa kitekete We Easy throws a kinyumba Ni mtachotio boy Siondoko Bitya Byron flani Lazma tu flex kidoko Saksu apori Wezi kwa santonyo Cheshe na mamshuri Mindo wakasponyo Sanzi shangi ngori Batmutu pamkono Sisi sema zori Nipi
Leta sembe itagulua Na ata kanya wimbi itagulua Lakini dunia tununi nika tumerogwa. A guy all in all, walikula Elinki pita haba lazima nipigu mbili. Na kwanza zekwe kachumbari na kapili pili. Nalipa na mpesa so wabitili tili. Na hii mwaka napanga rupesha na wawili. Wanene, wakonde, mimi si chagui. Kuna kukimi bonyanga hapa ndani ya bui bui. Kuna mende lipitanga hapa kienda kitui. Kiuliza rende yangu niko wapi ajui.
Na sija nona, na sija nona, na sija nona, sa imagine
oe. Na sija kona, na sija kona, na sija kona, sa imagine kikona. Squeezy nenda gym, squeezy nenda gym. Sema kujichocha ndo ni kwe mslim. Na kunywa cocktail ya skuma na spinach. Kwa hile harakati ya kutafuta six pack. Hata leo lunch nilikula carrot. Staki calories we kula carrot. My sit up ni kujitesa. Squeezy nasikia uchungu nikicheka. Na wateka na nimenona. Ebu sa imagine nikikonda. Nimeenda gym mwezi mzima. Na kila mara kilo nikipima. Na sijakonda, na sijakonda, na sijakonda, sa imagine nikikonda.
Na sijanona, na sijanona, na sijanona, sa imagine nikinona.
www.djperez.co.ke.
DJ Perez in the mix.
Mimi nikikupenda unpende ni vibe. Hizo zingine naita feeling si must. Once nikikuona na ukae my type. Upende uspende weju wanga ni life. Nito patani, patanisho, patani, patanisho. Nito patani, patanisho. Watu wapatani, patanisho. Nito patani, patanisho. Patani, patanisho. Nito patani, patanisho. Watu wapatani, patanisho. Kipiga luku same jifanane ni ghost. Gidi ya kitaka tuwatane ni ghost. Uki survive ujuanga ni ghost. Ukiona ni kamu na force divorce. Paka akitoka panya nataka to bond. Kwani akitoka kwanya nataka to solve. Spoil child mi nataka apatiwe road. Akianga tukufura apako to rock. Unapenda anga side chick au main chick pose. Maybe akianza kuchunguza mpost. One step to a million taanza na bob. One step to a billion delaru na bomb. Mini kikupenda unpende ni vibe. Izo zingine naita feeling si must. Once nikikona na ukae my type. Upende uspende weju wanga ni life. Nito patani, patanisho. Patani, patanisho. Nito patani, patanisho. Watu wapatani, patanisho. Nito patani, patanisho. Patani, patanisho. Nito patani, patanisho.
Si ati staki kukupea. Ni vile nkikupea utaitwa mkuu alafu mimi.
In my shin taka focus na hope. Na kazana na makos ndo mwingize box. Alafu paste it wale wako na two dogs. Morio afadhali ni pull up my socks. Warasta wako na maliza bob. Nisha pata ego na ngoja ni pate do. Walai mamangu ata style ball. Kutafuta kazi skuzi isha kuwa job. Mini kikupenda unpende ni vibe. Izo zingine unaita feeling si must. Once nikikona na ukai my type. Upende uspende weju wanga ni life. Nito patani, patanisho. Patani, patanisho. Nito patani, patanisho. Watu wapatane patanisho. Inaitwa patani, patanisho. Patani, patanisho. Inaitwa patani, patanisho. Watu wapatane patanisho.
DJ Perez on the ones and twos.
Ule wangi na uoko kangi. Ocha kwenu hawendangi. Uo wangi upenda nangi. Na pia vaccine na utaki. Yo atukwelewi.
Sina tamaka sana wanawake.
Atukwelewi. na tukuelewi. Yako kwanga nini? Hatukuelewi. 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 Yako kwanga nini?
Sinyama zangi, sidondo sangi. Mukula KFC yoko kuna ugali. Sendi na Uber, kuja na gari. Hizi ni gani, kwenda tunumbani. Nasikia msheno na kwenda za gizani. Kiondani umedunga mamiwani. Jirani, hizi vito gani? Story za mapicha ni kitoka tukijani. Itisha, bill nitalipa. Zikifika, msela amezima. Hamwele wangi, hatumwele wangi. Unadai binto kijidempu wa kanisa.
Ule wangi, na uoko kangi. Ocho kwenu hawendangi. Uo wangi, upenda nangi. Na vyo vaccine utaki. Jwa tukuelewi. Hatukuelewi. Hatukuelewi. Unako kwanga nini? Hatukuelewi. 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 Unako kwanga nini?
Nina methali na nikali. Mpenda kuuni ali na uli. Nina swali, nina swali. Jina vyotore ni vyotore matiyoto. Mwaka imeisha na bado uko singo. Ama tukubos tuko jumia. Tulichangisha tukamtuma msinga. Saya napiga makose mefanyika.
We don't like the Rakers. We don't hako mashoros. We don't like the Rakers. We don't hako mashoros. Ule wangi na uoko kangi. Oche kwenu hawendangi. Uo wangi upenda nangi. Na pio vaccine na utaki. Jwa tukuelewi. Hatukuelewi. Hatukuelewi. Unako kwanga nini? Hatukuelewi. 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 Unako kwanga nini?
Mistaki zishuke ni kinyanya. Tati nipate nimewasha. Tuna kitu na skia inaniwasha. Mbaka pedi asha anza adi kunipasha. Hii ni relief kama zimeshika. Muru na release. Ha, siyazi defeat. Niko jaba maini na skia ni matrix. Ya, leo nataka ka Christmas. Nataka tanishika ka 6 months. Sauti nbadilishe ka chief max. Mkono murefu sijui ni kiss my. Ati Sipovli meiva ape baki ya meroesa. Shida si maji, shida baesa. Shida si mingi, shida ni pesa. Na shida ni mimi, napendanga pesa.
Ule wangi, na uoko kangi.
Sina tamaka pisa na wadaki.
Oche kwenu hawendangi. Uo wangi, upenda nangi. Na pio vaccine utaki. Hatukuelewi.
Sina tamaka pisa na wadaki.
Hatukuelewi. Hatukuelewi.
Mtoto nyama kila place mfupa ni kichwa tu. Ha. Hey, kichwa tu. Ati deep kama waiter. Hey, in kichwa tu. Ha. Hey, kichwa tu.
Kouchami, inani toujami. Magoli ya nafunga na mwita kouchami. Fisi, fisi, bouchami. Nataka nigalie na penda sofa mi. Githa inasonga unaitaji kujiachilia. Na nona nkoko mbali unaitaji kukaribia. Naipata bure uitajiki kuilipia. Mali ni safi na harufu inanukia. Walcheki rangi tunaficha tu kwenye kuona. No modo vlani anagisha tunazichuomo. Watazi mwo, ze wipe, koruona. No modo ilimshika kaseti na kapuona. Go down the thing, jumini bang thing. Nataka singo gani je unataka taiching. Na tunendana this is kinda my thing. Check your WhatsApp, I've been in my dropping.
Ina go down the team, super ni bang team. Unapunga mali safi yonkwela vile una swing. Chifu chanyo kikula za bada kusting. Me check your WhatsApp, na kuja ni mejipin.
Mtoto nyama kila place mfupa ni kichwa tu. Ha. Hey, kichwa tu. Ati deep kama waiter, hey, in kichwa tu. Ha. Hey, kichwa tu.
Mina penda stamina, anataka mahinya. Yose manyama so nyama, kanyama ni akima. Amechoka umuina, anataka itina. Akinipa vitu kundani anazama kwa kina.
Megunga dakika, kasikisha pita. Supa na bakita, kagumzuki na chatisha. Singo za Jackie Chan, chizi na paki.
na kubakisha simbe mlo ya nasafisha.
Go down the thing, jumini bang ting. Nataka singo gani je unataka tighting. Na tune nana, this is kinda my thing. Take your WhatsApp, live in me drop in.
Ina go down the thing, supani bang ting. Unapunga mali safi yon kwela vile una swing. Chifu chanyuki kula zabada kusting. Na check your WhatsApp na kuja nime jipin. Nipe ni kupe zenye el klasiko. Kabla kufungi last man change is tingo. Nuki ya mnje kaka dengyo skiyo. Nalina dude kakna pete kiyo.
Ubebo jiko uba nata kwanja wezi fit. Nime oda kontena joko box wezi fit. Spin yon tayo hivo ni natise na covid. Yoje dali haka mocho kwenye crop injo uma fit.
Go down the thing, jumini peng ting. Nataka stingo gani je unataka tai ching. Na tune dana, this is kinda my thing. Check your WhatsApp, save in me drop in.
Mina go down the thing, super ni peng ting. Unapanga mali safi yon kwela vile una swing. Chifu chanyuki kula zabada kusting. Me check your WhatsApp, na kuja ni me jipin.
Mtoto na makila person, super ni kichwa tu. Kichwa tu, anti team kama weta. Kichwa tu.
The international boy, DJ Perez.
Takunywa gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. No nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini. Takunywa gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. No nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini. Takunywa gin ama whiskey. SpongeBob na staga. Tabia zilifanya mtoto achama kiona kada. Pia moja handa sinjuku karanga. Baduko soba tumekunywa tangu jana. Kitenda wili
tega.
Kitenda wili
tega.
Glasi yangu inakinywaji bila chesa. Unakunywa nini?
Jindo inaweza.
Alafu wita weka vodoski kwa meza. Na sina cash neza lipa na mpesa. Ngaleta fine whiskey, ngaleta chesa. Ngasema napenda batoto ngaweza. Lala bukla ama kwa lodging. Gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. No nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini. Tafuna gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. No nataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini.
Tafuna
gin ama whiskey.
Ukiniona nite chairman, pewa mbili. Ukiniona nite mhesh, pewa mbili. Tunanza polite na mvinyo, tukiteremsha na kamino. Nikilewa miuku wa singo, kunywa pombe tuanze kumingo. Kaa kuna tambla, tunatumia vikombe. Kuna vikombe, tunatumia mikebe. Lazima tulewe, itu nice na tupige makelele. Leo ni kutingika, ni kulewa, leo ni kutingika. Tafuta za uba, usijali mzinga ndanunu. Tunapiga shere, usiku mzima, hadi tuone juu. Niko na swali niulize. Niulize. Niko na swali niulize. Niulize. Mimi ukikunywa lazima ukunje sura.
Shots, shots.
Unataka mzinga ama unataka shots?
Takunywa gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini. Takunywa gin ama whiskey. Ladies say hey ukiwa tipsy. Na unataka chupa moja ama mbili. Kawe ni gazla, chesa ya nini. Takunywa gin ama whiskey.
Listen, hide your girlfriend.
from the snicker. Mini mzijo buda subishani sana mori yota lose hiyo mboka. Kaa kwa line yako techekelewa ka joker. Mindi ya ule msenyi watumi ya mablogger. Too bad scandals angu ni bazenga. Nafanya manzi yako toe ngova. Bila mimi industry mesota.
DJ Perez in the mix.
Industry mesota. Cause you think you're messing with flossing with the copy when I got the masterpiece. You jokers don't deserve nothing in this industry. How can you be safe? Okay with the f***ing mockery. Umwapne ni mob na mbakam na tradis leo. Song zeti mzikil na zanje mzipe cheo. Foreign your local na local your enemy. A f***ing times we're living in. Honest in this song ya ukweli.
Ukikachwe kash.
Hati cheki na matapeli.
Ukikachwe kash.
Industry sino tumejenga.
Ukikachwe kash.
Mindyo beast wa mabazenga.
Ukikachwe kash.
In this song ya ukweli.
Ukikachwe kash.
Hati cheki na matapeli.
Ukikachwe kash.
Industry sino tumejenga.
Ukikachwe kash.
Mindyo beast wa mabazenga.
Ukikachwe kash.
Ndani ya hii game se moja diyo ule tanga tu sheria. R to the E, D just Lia. Ukitaka catch feelings wesi wa kwanza kulia. Ukileta wakri wesi wa kwanza kuzimia. We the best music but I ain't DJ Khaled. Started from the bottom and I still stay solid. We came, we conquered. We still ballin', I set the bar high, some of y'all are still fallin'.
We a set the trend, we a set the flame. Bad man did it once again, me not steady same. Them can't walk in a million, play in a million.
Funeral for them.
Blood
in this song, yo kweli.
Ukikachwe kash.
Hati checkin' a matapeli.
Ukikachwe kash.
Industry sino tumejenga.
Ukikachwe kash.
Mind your beast wa mabazenga.
Ukikachwe kash.
In this song, yo kweli.
Ukikachwe kash.
Hati checkin' a matapeli.
Ukikachwe kash.
Industry sino tumejenga.
Ukikachwe kash.
Mind your beast wa mabazenga.
Ukikachwe kash.
Niko reggae most spice kana shika. You know how it is, reggae na wa super. Wako sexy damn, figure ni za chupa. Alafu backbench, wako super dupa. Riba riba na cheki tamu dinga. You know how it is, jabaka ni chocha. Ham ham, kame kula tumahamu. Tam tam, mtoto ni mtam tam. Tam tam, mtoto ni mtam tam. Tam tam, mtoto ni mtam tam. Na baby girl, kam sita die. Ni pakate, already know we mtamu kesi badaye. Kam ni pakate, kam sikatae. Already know we mtamu kesi badaye.
Kam ni papase, niko mahanja, miko nanja kali. Kam ni papase, etangu jana mama nifanyeje. Paka, paka, pakate, kam nizi kamate. Baby lag, paka, paka, pakate, kam nizi kamate.
Gal toto, nare, moto. Huyo gal dem diye ndoto, loto, joto.
Ame hiba sisi cheza na kilotion. Nyoko, mboko. Akileta nyoko tunakula mboko. Soko, ekoto. Kako soko kikaacha pigwa koto. Nyoko, mboko. Akileta nyoko tunapiga mboko. Ngoto.
Melanin ting choko. Mali safi anacheza na masonko. Msoto, one phone call. Luga na yo anacheza na mavocal. Baby girl, mtoto.
Tam tam, mtoto ni mtam tam. Tam tam, mtoto ni mtam tam. Tam tam, mtoto ni mtam tam. La baby girl, tam sika die. Tam ni pakate, already mtam tam kesika die. Tam ni pakate.
The International Boy, DJ Perez.
Leo shereme tuleta Kisumu City. Tumekaribishwa tuna feel fit. Ewe inanuka samaki mekarangwa. Lafu pombe tunakunywa siza kuchangwa. Ishere ya leo ni kubwa. Mademu analewa na mapanti remover. Kuna msupashani kuzia na luga.
Nitakupikia face na nitalipia uba.
Kuna mwingine ameshinda kwa kiti. Si tuna dance lakini ya katiki.
Siwezi katika kani kusuba. Hisi pombe za Kisumu ni kasoda.
Watu wangu, hey. Tuko isherea tisangapi.
Masa zake.
Walevi wenzangu,
hey.
Mzinga tunafungua sangapi.
Masa zake.
Masa zake. Masa zake. Masa zake. Tuko isherea di masa zake.
Asubui walalo ako japa. Na mina fikiria kukata waba. Of course tuna connect haraka. My story hadi usiku saa saba. Masaza kenjo tunaenda kulala. Ambia njeri apike njugu saba. Nikona japa, bogi na wifi.
Nikiandika ni password ni Alejandro can get it.
Nabeba ile blanketi kubwa ndani ya klabu na jifunika na msupa. Na sound ya klabu ni ya Probox. Na bado nitaomba DJ Ox.
Watu wangu, tuko isherea tisangape.
Masa zake.
Walevi wenzangu, mzinga tunafungua sangape.
Masa zake.
Masa zake. Masa zake. Masa zake. Tuko isherea di masa zake. Nairobi siupati na commandments. Ukishindwa kuobei unachutwa. Ukilewa mapema unafukuzwa. Na kau na ganzi wendo wa kutumwa. Ukitapika umetiletea disaster. Tukazima mziki upige bamzima duster. This is a no-go zone for cop blockers. Wanaume watiazi na masho stoppers. Alafu weka manzi yako fiti. Weka chali yako fiti. Kauna wako una dance na ukuta. Tutaki mafisi hapa utakula chupa. Watu wangu, tuko isherea tisangapi.
Masa zake.
Walevi wenzangu, mzinga tunafungua sangapi.
Masa zake.
Masa zake. Masa zake. Masa zake. Tuko isherea di masa zake.
The International Boy, DJ Harris.
Enjoy tulio boom brush HK ya Michael Brooklyn na Missy Boys. Sina jongo, sina form, sina cheddar. Bila mbecha still machaji walichuna. Ngeusi una mattress kwako, sema form. Munga mjinga, niko zone. Boss curfew magiza, niko biz. Shibadi ting alikujia magizgiz. I'm sorry ili dim. I'm sorry ili medi. I'm sorry ili dim. I'm sorry ili medim. I'm sorry ai.
Subaru na kam na mambaru wa mekrom. Zaidi ya mzinga na zile vitu wrong. Munga saboy ya pachuom na mepong. Digitali jabakali shikisha na dosh. Maisha posh na maomre wa palentan na coach. Taxi na magego za ugoro zinawaka shinda torch za magwatch. Idhani mbaya lola mbota lola watch. Yeah yeah kwa idarasa mindo teacher mindo coach. Zime waka zime lead zime moch. Mbare aga deshe atunaka sheshe. Maybe tukdiokore na tukufanya gepeshe. Boom boom. Yeah 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 yeah. Boom.
Cheki fala me kam na me zuba na na cheki adi. Super ya mambaru ime kam na meja. Super ya mambaru ime kam na meja. Super ya mambaru ime kam na meja. Cheki fala me kam na me zuba na na cheki adi. Super ya mambaru ime kam na meja. Super ya mambaru ime kam na meja. Super ya mambaru ime kam na meja. Kam na kinini kibukudu. Kam na kinini kish. Ali kam na kinini kibukudu. Kam na kinini kish.
Zeo mshika za ki white boy. Akiwa madu ya riyomo na cock toy. Icho kidiu raisi kufanya winge kwa soil bro. Na kidiu ragudungwa na rock boy. Boy, atuitishi ruhusa kuguza. Tunaishi nchi raisu tundura. Na ukisnitch juu ya click kuna sundwa. Shock deli tunakam kuchunguza. Umbwa cock dating ka umekam kutunyuria. Finger imekuwa makwa trigger unabuya. Thikam kiwa steam ka utaki kupanguzwa. Ni genje njegi walikam kuwa tumu.
Alikam na kidudu tum tum. Kama hawamini uneza kugulum. Saizo jaba ni maini na kindukulu. Walifanya zote zishuke chini pungulu. Atiskade ame change. Atiskade ame change. Kwanu na expect nini fatia kiku bless. Ni mapupu bitch nigga monze kufa vest. Check it do.
josh josh. Hakuna raka manze tuapeleke mos mos. Chungo sipate baraka waseme ni wash wash. Lifanyo toe kila kitu kwa mbosho. Kina waka popote umoroto. Matoa toa msupa wako wakipewa kipoko.
Cheki fala mekam na mezuba na na cheki ati. Subari ya mambaru imekam na meja. Subari ya mambaru imekam na meja. Subari ya mambaru imekam na meja. Cheki fala mekam na mezuba na na cheki ati. Subari ya mambaru imekam na meja. Subari ya mambaru imekam na meja. Subari ya mambaru imekam
na kinini kidududu. Kam na kinini kibugudu. Kam na kinini kishish. Kam na kinini kidududu. Kam na kinini kibugudu. Kam na kinini kishish.
Mind your big boss father figure. If you trying to hit finger. Kama na kuret na kubiga. Kama na kuhit na pull the trigger like pa, pa, pa. Chase a hit around the block then you laugh like ha, ha, ha. And a home to round clock. He's in your form zawa baba. Eh, form zawa baba. Ati he's in your form zawa baba. Eh, form zawa baba. Wa wa baba. Eh, wa wa baba. Wa wa baba. Eh, wa wa baba.
Aki fanya chochote but usiwe mujinga. Kwa nini shoke gati na ngoja muzinga. Send the location we no come with no niggas. Club to zitoke kuku dance na nulinga. Yeah, baby you want me, you share, you wanna. Your baba then you come with your friends. Me na come in a Benz, yeah come with the game. I'm the reason why the top player stays on the bench.
Some pussy, this young boy is so stupid. Why you got a gun but you don't shoot it? Baba by the dance, man that you pussy. Anywhere it shut down, DJ had to pull it. Mendo yule buda sim sima. I want you to sura wa miskia jina. Make a mama boy catch alsa. She a rapper get embodied by a dancer.
He's in your form, zawa baba. Eh, form, zawa baba. Ati he's in your form, zawa baba. Eh, form, zawa baba. Wa wa baba. Eh, wa wa baba. Wa wa baba. Eh, wa wa baba.
Mi hurola mabazenga. Dani ya benze kichoma kikushumpe. Baby mebenda kuwana padeng. Skangi bezi unapenda ngukushukumse. Bembe nengela kikuwalusa. Nipe tende kamilte mindo kamusa. Staki tembe mubaba memisiluza. Ai we ushagusa.
Ini shit ya wababa baba ikaji. Nina beef na magusta kwa public and shit. I do what I do then I leave it. Mbaba in your area sina limit. Lazima mi nicheze fresh. She says I look way better in the flesh. I swear we bad and you ain't seen this year. There was tears and blood when you see me sweat.
Mind your big boss father figure. If you trying to hit middle finger. Kama na kuret na kubiga. Kama na kuhit na pull the trigger like pa, pa, pa. Chase a hit around the block then you laugh like ha, ha, ha. And a home to round clock. He's in your phone, zawa baba.
International boy, DJ Perez. DJ Perez in the mix.
Za meza njone sarakani.
Nafikia we ni mkali na umetoka mashinani. Jowe shabiki kwa ni uko ligi gani. Bona wani njima kwa ni uko mali gani. Bona wani njima kwa ni uko mali gani.
Under influence of alcohol.
onde Gongo ni kukande one boy baby ni kuchonge Nyole ni kusonge design kama yonde Toka seka kwa sanse ukidai uko wunde
International boy, DJ Perez.
Venyo ko fabulous, unanikill na kimbizwa kwa ambulance. Lazima nijichoche na kazi zifika kaliba. Toko mani minded na unadaima buda pia ni saa. Kipunguza bill, mina kupunguza taki bat. Kauli taki taki na mesha kitambi basi. Ningekuwa na ganji zetu ngekuwa Abu Dhabi pakua. Paka unafanya jona paga. Kajua na jua tutafika bila mabaa. Niaje baby check you unanimaliza Naju nimekucheck you nauliza jina kia nani unamwili amazing Niko na time plenty Sijue ni pen change wende pizza Nade ni kute keki ama malkia Nipe basi namba ni stoke bila Hardi nimecheck you mabudaki kucheck you Ndiyo mana lazima niulize mbona unaka so fine So fine Mbona uka so fine so fine Mbona unaka so fine so fine Yeah. Nasi nasi unajua venye unimaliza ukichoresha saba saba. Na nashuku meni seti ya madawa jisi kawaida kwangu kupenda sana. Si kawaida kwangu kupenda sana. Hakuna pressure, beka uko na minu si tense, relax. Seki be usiogope, relax. Nakumbuka jana nilikall June mekumiss kajifanya tini bachumba. Nasi unapenda madoba ukidai ni kuimbie na kuja na guitar
sai, sai.
Na June Nairobi kuna utiaji ya rusi mbaka Zanzibar. Arusi wapi Zanzibar? Niaje baby check unanimaliza. Na juu nimekucheki nauliza jina kia nani unamulia mezi niko na time plenty. Sijue ni pension twende pizza. Na deni kute keki ama malkia. Nipe basi namba nistoke bila. Hadi nimecheki mabudaki kucheki. Ndiyo mana lazima niulize. Niaje baby check unanimaliza. Na juu nimekucheki nauliza jina kia nani unamulia mezi niko na time plenty. Sijue ni pension twende pizza. Kade ni kite keki ama malkia. Nipe basi namba nistoke bila. Hadi nimecheki mabudaki kucheki. Ndiyo mana lazima niulize. Mbona unaka so fine
London.
Mbona unaka so fine sir. Mbona unaka so fine sir.
It's your favorite boy Cash Kid on the track.
Tufungwe beef, tufungwe hoteli, tufungwe wines ama tufungwe mpepe. Ama tuende wadhi, tushike mamali. Lafu tuende tuze, area za mababi. Tushike stock, tuze mangwai. Rada kiwa chafu, tusare kuzingati. Ama tuze kladi, 3D mashati. Ama buy senke kwe ya kubeba. Ama buy match, zangi maroundi. Ama buy senke kwe ya kubeba. Ama tuze duya, esa sinamoli. Ama buy dogi, tutege mapapi. Busy biz, kaje mejipa. Shugli ni shugli, kaje mejipa. Busy biz, kaje mejipa. Mboka ni mboka, kaje mejipa. Busy biz, kaje mejipa. Shugli ni shugli, kaje mejipa. Busy biz, kaje mejipa. Mboka ni mboka, kaje mejipa.
Umebona ni kademu wa mpesa. Ukidunga kuna vile wa utesa. Wacha kwanza kazi tufunge mapema. Tupitie mrambe tupike kama chesa. Mguza teza left yo, mguza malejo. Ati unani hate babe, I can be a mentor. Na sezi nika kulet yo, labda nsare lejo. Nikifika home lift, wow jam. Nikishika ganji mob, wow cam. Bedu kinifulia, wow nikalia. Nataka unisho which way, tutapitia. Nataka unisho which way, tutapitia.
Busy biz, kaje mejipa. Shugli ni shugli, kaje mejipa. Busy biz, kaje mejipa. Mboka ni mboka, kaje mejipa. Busy biz, kaje mejipa. Shugli ni shugli, kaje mejipa. Busy biz, kaje mejipa. Mboka ni mboka, kaje mejipa.
Nutanipata kwa bezi ya vibanda za magi. Nikishikisha mamanzi, mapanti. Lafu nikimbile maliku za mabrade. I say, fika be unapendanga kubagain. Bayu tatu ni kuongeze moja. Ngoja, leo siniambie bana ti umesota. Na kujua unapendanga kukopa. Oya, naogopa ngaburudi yocha. Mbaya, mbaya. Naogopa kusota, so siezi lala. Ukidai lebo, fiche kipara. Kamkaduka tutanego, atuzi kwa sana.
Busy biz, kaje mejipa. Shugli ni shugli, kaje mejipa. Busy biz, kaje mejipa. Mboka ni mboka, kaje mejipa. Busy biz, kaje mejipa. Shugli ni shugli, kaje mejipa. Busy biz, kaje mejipa. Mboka ni mboka, kaje mejipa.
Napiga biz comes up. Muindi na mwarab, faida ni a must. Na boy to my loss, adi my own boss. So adi neza floss. Ni busy na dindani, siku tu mina force. Busy kufata ganji, ngumu kufanya chos. Na kakusaka kazi, na dai ya kanjo. Kosa kulipa tax, on the side yango rob. Iko api license, na pika ma research. Makoni kata cross, na increase my supply. Demand ni kisize, so wase biz wise. Mleza ni advice, kushua siyezi band.
Busy biz, kaje mejipa. Shugli ni shugli, kaje mejipa. Busy biz, kaje mejipa. Mboka ni mboka, kaje mejipa. Busy biz, kaje mejipa. Shugli ni shugli, kaje mejipa. Busy biz, kaje mejipa. Mboka ni mboka, kaje mejipa. Una dina dollar ama una dina euro. Una dina pound ama una dina bitcoin. Una dina dollar ama una dina euro. Una dina pound ama una dina bitcoin.
London, 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 London.
DJ Perez in the mix.
Happy birthday, wewe. Tukate maji leo. Unywe mpaka ulewe. Ni siku yako leo. Happy birthday, wewe. Tukate maji leo. unywe mpaka ulewe. Ni siku yako leo.
Siku ya kuzaliwa ni majaliwa. Unataka tei ama tumwage maziwa. Achilia njiwa na teuta mwagiwa. Nina roho safi mienendo zangu piwa. Sijifanye savage keki utatiwa. Dishi iko fiu so jom kujafiwa. Liwe liwalo mti jo uangakiwa. Mida ya sasita shuri analipuliwa. Na niko gauge, niko zangalewa. Leo ni pashangu, kila mtu pewa. Kila mtu keyo mikono juu ya hewa. Juu ya track marathon mbuzi tumelewa.
Happy birthday wewe. Tukate maji leo. Unywe mpaka ulewe. Ni siku yako leo. Happy birthday wewe. Tukate maji leo. Unywe mpaka ulewe. Ni siku yako leo.
Kama una maji mwagia. Kama una pombe mwagia. Kama una soda mwagia. 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 Kama una maji mwagia. Kama una pombe mwagia. Kama una soda mwagia. Mwagia.
Maru alipanda reso sana. Ye kwanda roni kazalio. Kwetu kuna kabaridi sana. Staki majile kumwagio. Luku wajiwa hadi kukupatiwa. Msupa amekamu kwa bash tu kukatiwa. Takawa ni jui pale status nasifiwa. Mzinga kikatika ni kupate zimeshika. Aya saa skiza. Skule food ka unajua utatapika. Saa skiza. Usikuje bash ka kurombo sana shida.
Happy birthday wewe. Tukate maji leo. Unywe mpaka ulewe. Ni siku yako leo. Happy birthday wewe. Tukate maji leo. Unywe mpaka ulewe. Ni siku yako leo.
Kama una maji mwagia. Kama una pombe mwagia. Kama una soda mwagia. 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 Kama una maji mwagia. Kama una pombe mwagia. Kama una soda mwagia. Mwagia.
International boy, DJ Paris.
Nani kona marafiki?
Fura, nikuwa na marafiki. Fura, nikulewa na marafiki. Fura, nikuwa na marafiki. Fura, nikulewa na marafiki.
Kwa shere. Sherehe tumefika.
Sherehe tumefika.
Familia yako ndani, ndani.
Wote tunajibamba.
Marafiki majirani, ndani.
Wote tunajibamba.
I am happy today.
So happy.
I am happy today.
So happy.
Tu sisi ni walevi.
Sisi ni walevi.
Tunapenda kamnyweso.
Napenda kamyweso.
Fura, nikuwa na marafiki. Fura, nikulewa na marafiki. Fura, nikuwa na marafiki. Fura, nikulewa na marafiki.
Combat power.
Power.
Combat power.
Power.
Leo naivua shati.
Shati.
Funge kwa kiuno. Majukumu ni shoto. Na leo na mabeste. Lazima wanibebe. Lazima wanibebe. I am happy today.
So happy.
I am happy today.
So happy.
Sisi ni walevi.
Sisi ni walevi.
Tunapenda kamwezo.
Nadia, Nadia, Nadia. Nina mapesa nimebarikiwa. Kina data fura. Zamu yetu tumeshafikiwa. Basi tunywe tucheze pamoja. Ona leo vile tunatesa. Hizi tumbo na kilo si hoja. Yani pati bila pressure. Kina dada power. Kina dada
power.
Si tuli hustle tumepata pesa. Kina dada mpo. Leo ni kulewa. Hakuna kutekwa. Kina dada mpo.
Happy today.
So happy.
I am happy
walevi.
Tunapenda kamnyweso.
Tunapenda kamnyweso.
Perez in the mix.
Oh, please, usinyali be mold. Leonas can to fit in your stanky, umtiti. Oh, please, usinyali be mold. Ile umesikia kuni hoso, usiniambie jo, pia kuhoso. I just got paid. I just got laid. Nime reconcile na pay. I'm happy. Kalikuwa kamenuka, mitu zake likuwa mepaka. Manze nilikuwa nimeshtuka, lakini leo bibi ame relax. Ame nisamehe juu ya jana, klande alipiga kama tumelala. Meza leo tunenda ulevi, lobster kiku risk, leo nacheza chini tu. Oh please, usinyaribie mbole. Leo nasikia tu fiti, leo staki umpiti. Usiniaribie mboda. Ile umesikia kuni hoso, usiniambie jo, pia kuhoso. Ai, ai, umeingia WhatsApp. Kuna nini WhatsApp? Weingia WhatsApp. Uwe, usitume message ya ufala. Leo staki kwa na mudu mbaya. Leo nasikia turaha. Message ya ufala itasukishia sana. Kwanza vile leo kume nice mbaya. Usiniaribie mboda. Kwenye nilipeleka mapipa, wamepiga simu, wamesema wana haya. So, oh, please, usiniaribie mbole. Leo nasikia tu fiti, leo staki, umpiti. Oh, please, usiniaribie mbole. Ile umesikia kuni hoso, usiniambie jo, pia kuhoso.
I swear, misi kuwangi mlevi. Peche zangu ndiyo walevi. Hii hangi leo iko heavy. Nipe soda nipunguze ulevi. Aki leo maze mina acha pombe. Nipe supu, nipe sembe. Nimeacha hii tabia ya rende. Rende ndio ufanya kiende kiende. Hangi inafanya nasikia kojama. Nilikula jana bad saini kwa bad. Hangi inafanya kichwa inagonga. Nasikia vibaya, nasikia kudedi.
Hangi, hangi, acha nikatowe lock.
Kualo,
acha nikatowe lock. Nina hangi, hangi, acha nikatowe lock.
Kualo,
acha nikatowe lock. Hili sako ya walevi. Hili sako ya walevi. Hili sako ya walevi. Hili sako ya walevi.
Hili sako ya walevi. Lazima nitei, ndio nimedi. Ini sako ya walevi, pombe niliacha, niliacha kwa counter. Piga kasheshe, lakini usiongele walevi. Ah, una kazi, ndio uongele walevi. Kutoa hangi na pombe ni poa. Inafanya usikie easy, usikie poa, usikie kunyo.
Nina hangi, hangi, acha nikatowe lock.
Kualo,
acha nikatowe lock. Nina hangi, hangi, acha nikatowe lock.
Kualo,
acha nikatowe lock. Hili sako ya walevi. Hili sako ya walevi. Hili sako ya walevi. Hili sako ya walevi.
Walevi wangu we. Mimlevi mwenzeni. Pombe ni kali, lakini tena tamu. Tuna staga, staga, tukstage. Niki staga, staga, na staga. Mimlevi.
Nina hangi, hangi, acha nikatowe lock.
Kualo,
acha nikatowe lock. Nina hangi, hangi, acha nikatowe lock.
Kualo,
acha nikatowe lock. Hili sako ya walevi. Hili sako ya walevi.
Log on to www.
mix.co.ke.
Eriko na Pamela likuwa combination sumu mnajua wakanibia simu nikojua nikanunua ya kishua hawajui bado ndovu niku vile mitembea na kituku kani simu nilinunua ku wasketi waru vile sami nikoju hawanijui simama imara wasikudima onyeshe ishara wendo bezingu ambie kinara sini kuwina tujui maswara.
DJ Perez in the mix.
She call me Mr. Daddy, oh. She praise from the body, they make me go. Why you know, why not they get me so? Body so fine, they make me go. She call me Mr. Daddy, oh. She praise from the body, they make me go. So why you know, why not they get me so? Body so fine, they make me go. Missing say, bust the thing, them bust the wine up there. Press from my body, the temperature up there. Why you know, why not it make me get right there? Girl, you are at a red. My girl, yeah. Just wine and turn up. Turn up, balance and bend and turn up. Turn up, set off on bus and turn up. Turn up, sit down and wine and turn up. Turn up, my girl just wine and turn up. Turn up, balance and bend and turn up. Turn up, set off on bus and turn up. Turn up, sit down and wine and turn up. Turn up. Wine your summer body.
Wine up Monday up to Monday.
Wine up,
girl, me love your body. Wine and drop it for me.
Yeah,
wine your summer body. Monday up to Monday,
wine up,
girl, me love your body.
Yeah,
wine and drop it for me, girl.
Take it off and turn up and wine. Two of we a shell the place up one time. Wine for me body and press the hot line. Girl, your body mush me mind. Me love on your bones for it, girl, and push it outside. Body bad fit in a jeans and all type. But man, I ready fi beat it all night. Girl, you are at the red.
My girl, just wine and turn up.
Turn up.
Balance and bend and turn up.
Turn up.
Set off on bus and turn up.
Turn up.
Sit down and wine and turn up.
Turn up.
My girl, just wine and turn up.
Turn up.
Balance
dance and bend and turn off.
Turn up.
Set off and bust and turn off.
Turn up.
Sit down and wine and turn off.
Yes. Turn up.
My girl come play with the body, oh. Ride the body, oh. Press on the body, oh. Tight the body, oh. Climb on the body, oh. Mind the body, oh. Shine on the body, oh. She call me Mr. Daddy, oh. She praise on the body, they make me go. Why you know, why not they get me so? Body so fine, they make me go. She call me Mr. Daddy, oh. She praise on the body, they make me go. So why you know, why not they get me so?
Body so fine, now they make me go.
Me sing, say, bust the thing, then bust the wine up there. Press on me body, the temperature up there. Why you know, why not it make me get right there? Y'all, you are at a red.
My girl, yeah. Just wine and turn up.
Turn up.
Balance and bend and turn up.
Turn up.
Set off and bust and turn up.
Turn up.
Sit down and wine and turn up.
Turn up.
My girl, just wine and turn up.
Turn up.
Balance and bend and turn up.
Turn up.
Set off and bust and turn up.
Turn up.
Sit down and wine and turn up.
Turn up.
The International Boy, DJ Perez.